kazi ni mamuna. Kazi analuolola, anapeleka chuma. So pale atapeleka chuma acho, ndi analukufutana kwa mbili. Analukumango mmenya kazi. So pano kazi osa choka. Anaganizira chuma chimene chinadia mbele yake. Ndi so pano analukukangana nyumba mwao, ndi analukumamuna analukuamba kumukalipira wa kazi. Nana runa kuti hao 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 suka sina nyoko kantata lazikomo zane